radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga mwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugizwaho na Giveniste Nshimiyimana. Mu mwaka w'1988 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 2 yajyanywe i Burayi afite uburwayi bw'ingingo kubera ko yari afite amaboko magufi. Umwana Bizimana Kamuntu François yahawe ababyeyi bamurera mu Bubiligi. Mushiki we Musabu Wera Janine yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushakisha. Atuye mu karere ka Gicumbi, murenge wa Rushaki, akagari ka Karurama, mudugudu wa Rumuri.
Kuru nabonye cyangwa nubise ko mwashakishije umwana, hari umwana twabuze ariko nabigiyemo kenshi numa n'abapadiri numa bajya hanze ariko byaranze. Ubwo sinzi umuntu wambwiye icyo kiganiro ahita ambwira amakuru amanadiresi ukuntu nabibasaba, nuko niyo mpamvu rero kigeze aho kugira ngo mumfashe.
None umwana wanyu mushakisha mwatandukanye mute?
Umwana wacu dushakisha hari imbere y'intambara.
Yego.
Yabanaga n'ubumuga bw'ingingo, amaboko, umugongo. Nuko bya bindi byo muri Caritas byo muri Kiliziya abazungu baraza baramujyana. Hanyuze imyaka 2 niba atari 3 intambara iratera.
Abo bazungu bamujyanye se ni bande, bitwa bande?
Ibyo byo kubimenya kuko nanjye nari nyiri umwana, ni nanjye furaya papa. Ubwo ni nanjye wenda ugerageza kugira ngo nshakishe abazungu bamujyanye bo, sinakubwira ngo nabamenya. Ariko ahubwo hari data wacu, ba data wacu bize banafite imirimo, nibo babigiyemo bakamwandikira ariko bakazihisha amakuru. Kwe bakaduha amafoto ngo umuhungu wanyu ariyo. Ndibuka na mama yagiye aho ngaho kwa data wacu bafungura interinete ngo baramubwira ngo budore muhungu wawe, ariko byandi by'abakecuru cyangwa kutiga, natwe itwagize amahirwe yo kwiga, bona ngo natwe tubikurikirane. Bo bakatubwira, bakaduha amafoto ngo dore muhungu wanyu ngo arabasuhuza, ariko tukibaza aradusuhuza se na nyandiko na rimwe twari twigeza tubona dusuhuza. Ahubwo tukamenya ko baduhisha amakuru, nabo bamuhisha amakuru, na nubwo ashobora kuba atazi ko n'ababyeyi bo bariho cyangwa abo bavukana, baduhisha amakuru muri maji.
None se ni musaza wawe rero? Yitwa nde?
Yitwa Bizimana Kamuntu. Ariko amakuru baduhaye bo ngabo ba data bacu, iyo ngiyo aho yageze bamwita François, ariko nayo mazina yose Bizimana Kamuntu yamwanditseho. Kuko hari igihe nagiye kwa data wacu mbona urwandiko n'ubundi yandikiranaga nabo, handitseho ayo mazina yombi, Bizimana Kamuntu François.
Kuki batabemerera kumenya amakuru ye nimba bo bayazi?
Amakuru ye barayazi, ahubwo ikintu natwe dukeka tukibaza kubera iki bataduha amakuru, kubera iki batanabijyamo kugira ngo umwana agaragare cyangwa amenye ababyeyi be ko bahari. Ikibyinshi inyuma natwe kiratuyobera, ahubwo ibyafasha niba biri bunakunde rwose Imana inabyumve. Nabyirukansemo cyane njya no kwa Munsenyeriste, mwafashije abandi ko baboneka, twabahamagara ubo ba data bacu bakababwira ngo natwe ngo ntabwo tukivugana nabo, ariko amakuru yose barayazi. Sinzi rero uko bizagenda uwo mwana wacu ngo aboneka, ariko hari ikibyinshi inyuma twe dukeka ko kubera ko tuvuye mu ntambara bavuganaga nabo, urabona tuvuye mu ntambara ibyabaye ibice ubuke n'ibiki, tugakeka ko hari n'icyo baba bamukuraho uwo mwana wacu.
Ariko se nyina aracyariho?
Papa yarapfuye, mama niwe ukiriho. Mama nta makuru afite, ntacyo azi, atazi nanjye nakabaye mbizi, ariko ntacyo azi.
Umuntu w'umuryango wari warashoboye kumenya amakuru ya François Bizimana ni se wabo Wereni Icyo Muhangi. Atuye mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Gisuna, umudugudu wa Ruhashya.
Ntako ntari nagize muri periode yabaga mu muryango wari waramwadopse. icyo gihe hari muri family adoptive baduhaga makuru rimwe mu mwaka
yego
amakuru baduhaga nkayageza kuri mama we n'abarumuna we n'abakuru be amaze kwiga arengeje imyaka 18 ngo yagiye kwibana no kuvuga yaramaze kuba mid donc ajya kwibana aho yagiriye mu buzima rero bwihariye bwe ntabwo yongeye gutanga makuru kuko nandikiye family adoptive yari yaramwadopse ngo baduha amakuru baravuga ati none ntabwo tukimufite anshaje yagiye kwibana agomba kwitangira amakuru akagira na contact direct n'umuryango we ayo ngayo nabashije kumenya yose narayabahaye ariko haje kuzamo iki kimeze nka conflict cyangwa se amakimbirane mu muryango
yego
umuryango we ukeka ko wenda hari amakuru tumenya nituyabasangize akiri mu muryango wari waramwadopse amakuru yose narayabahaga rimwe mu mwaka kuko bayamaga za email yoherezaga iyo famiye narazibahaga amafoto yashiraga ku rubuga akayohereza narayabashiraga tukanabiganiraho nkababwira ni hirya y'ibi ngibi nta yandi makuru arenza aya ngaya mfite banga kubyumva noneho nyuma avuye muri iyo famiye adoptive niyongera kuduha amakuru nayo twabonaga rimwe mu mwaka arahagarara noneho ndabandikira ese ko noneho nta makuru mukiduha umwana muracyari kumwe nawe atoya yagiye kwibana ni mature enough yagiye kwibana afite uko abaho ubwo n'ubuzima bwe buri prive nta ubwivangamo
agasaro kaburaga kabonetse
twakoze ubushakashatsi ndetse abana bahujwe n'ijwi ry'Amerika barimo imfura ya Gasaro Kaburaga Marceline François na Gabi Iyakaremye bombi baba mu Bubiligi baradufashije cyane François Bizimana naramubonye turavugana mubwira ko afite umuryango mu Rwanda harimo n'umubyeyi we kandi bari baramubwiye ko bose bitabye Imana ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga turagenda buhoro dusemura mukurikire mwumve ibyishimo by'umubyeyi ubonye umwana we nyuma y'imyaka 30. Allo?
Yego.
Ni Musabuwera tuvugana?
Musabuwera.
Na mama wawe muri kumwe?
Turi kumwe.
Ndi kumwe na François ari hano kuri telefone arakumva ndabasemurira. François ari hano arakumva mbwira icyo ushaka kumubwira n'icyo umushakira hanyuma mubwire.
Nishimye mbaje no gushima Imana kubera ko twongeye kumva izi z'umwana wacu twari twararuze ndabishimira Imana.
Niwe mukuru?
Njye mukuru ni uwa gatatu kuri njyewe.
D'accord, mais il y a combien de frères et sœurs en fait dans la famille?
Arabajije ati mfite abavandimwe bangahe mu muryango?
D'accord, et tout le monde va bien?
Ati bose baraho bameze neza?
Baraho bameze neza.
Et donc le papa il est plus là, il n'existe plus. Il est plus de ce monde.
Arabajije ati papa wanjye se we aracyariho cyangwa se yitabye Imana?
Papa yarapfuye.
D'accord, OK. Mais ils sont d'où du Rwanda? Parce que moi j'ai jamais su vraiment où j'étais du Rwanda en fait. On met toujours sur mes cartes d'identité Kigali mais je sais même pas où je suis, le village ou quoi.
Arabajije ati mbese bundi nkomoka hehe? Ati kuko kundangamuntu yanjye bandikaho ko nkomoka Kigali ariko si nkomoka kuhe musuzi nkomoka hehe?
Akomoka mu cyaho za Kisizumba ariko ubu ni Gicumbi, na karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge ni Kaniga akagari ni Akagatoma ubu niko byanditse n'ubu niko barigeze.
D'accord, ok. Oui, c'est ce que j'avais comme information qui ont bé, effectivement. Mais voilà, donc je sais pas si tu leur as dit, mais voilà, moi j'ai 36 ans, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme situation, mais je suis content que tout le monde va bien, entre guillemets. Et je suis content vraiment que tout le monde va bien. Mais c'est vrai que moi j'ai grandi avec d'autres codes et voilà, je suis content de ce moment, de cet échange.
Arambye ngo babwire yuko ubu ngubu afite imyaka 36 akaba yarakuriye mu Bubiligi mu gihugu cyamureze kikamuha uburere bwiza kandi bumushimishije ati kino giye kirashimije cyane kumenya yuko muri aho ngaho ko muri ho ko mumeze neza ati ndyo nifuzaga kubabwira ya tamama kivudre aussi to dire bonjour
oui pas de problème je suis prêt
muhe telefone amuvugisha muramutse
bonjour
aravuze ati ibyo bintu byo gushaka hano mu mubirigi ntabwo tukibikora ati cyakoze hari umuntu tubana mu Faransa kazi twa Melissa ati turi kumwe
ariko sa manage ni wa ndukuvugana no none za yana bakose machafata cyangwa aracari
Oui, ati ubu ngubu rero mfasha nabana abantu bakiri batoya kurenga ubumuga bagendana nabwo kugira ngo babukuremo ingufu nkuko nabikoze ati magingwa yafite ibigo bibiri nyobora ibigo by'ubucuruzi ati mfasha nabantu babacuruzi nkabahawa ibitekerezo nkabagira inama kugira ngo bashobore kunguka ati rero meze neza rwose ndatekanye Et ta maman voulait savoir aussi si tu envisages d'aller au Rwanda dans les prochains jours. Maman wawe yari yabajije niba hari umugambi waba ufite wo kuzajya mu Rwanda mu minsi iri imbere.
Comme je te l'ai évoqué, moi je mon but n'est pas de faire de mal à personne mais
avuze yuko ubu ngubu yakuranye ibindi bitekerezo ati u Rwanda naruvuyemo mfite imyaka ine ntabwo nduzi ni igihugu kuri jyewe cy'amahanga ni naruzamo rero nzabanje kurusura nzabanje kureba uko rumeze namye yuko Perezida Kagame yarwubatse yarugize neza ati nzabanje kureba niba hari icyo narumaramo nanjye kugira ngo nshoremo imari ati ariko nzabanje rwose nk'umuntu umeze nka mukerarugendo ati nabonye hoteli twa Radisson Blue ubwo niyo ngiyo iri hafi ya Convention Center ati rero nzagera rwose meze nk'umuntu w'umukerarugendo ntabwo nzabanje kureba abantu ati birumvikana ubu ngubu nkeneye kubanza gutekereza ku byo munkoreye umunsi ngomba kubitekerezaho ati rero nimba nzaza mu Rwanda mu myaka ibiri cyangwa mu myaka itanu ntabwo mbizi igihe nikigera ngo tuzaba tureba
Quoi, moi j'ai été le seul à avoir été adopté. En fait, j'ai jamais compris cette histoire de. Enfin, pourquoi on m'a mis à l'adoption, en fait.
Mubyeyi, ni wowe ikibaza aravuze ati ntabwo nigeze menya impamvu yewe bantanze kugira ngo njye kugererwa iburayi ati mwantangiye iki?
Twamutanze nagiye hariya kuri santarare ngiye kumuvuza bwa mbere nze abantu abazungu bo kuri santarare abapadi fotora maze naye bafotora uko ameze rero baje kuza baraza banjye basanga iwanjye mu rero baramufotora bagira iki nubwo barabwira se we namba aherekeze bica iwanjye umwanya munini rero baragiye bavuga ngo bagiye kumujyana i Kigali ngo bari gufata indege bamujyana iyo ngiyo no kumuvuza njyewe ntabwo ndi umushoboye ubwo nubwo bagiye papa we yaramuherekeje amuyifite
ibyo ngibyo byabaye umunsi umwe baje umunsi umwe bamutwara uwo munsi
barufaye uwo munsi baje batarame wa wanje kumugoroba bageza satatu bari bafite amamodoka nuko baramujyana
batarabateguje
oya bari babiteguje ahubwo bandesheje adresse abagira iki batubwiye ngo nabwo turi umurere mutumushobore mu bira bintu byo byari kumugongo umugizaza kumuvuna ngo bimwice unaza
D'accord, ok, ok, je vois l'histoire. Mais tu peux le remercier hein, parce que ça m'a sauvé la vie. Et je sais que je suis en vie et je marche bien grâce à cette décision. Donc c'est peut-être le plus beau des cadeaux qu'on m'a fait en fait.
Arambwiye ngo nimbabwire yuko ni wowe mubyeyi abwira ngo nimbabwire yuko icyemezo mwafashe cyo kumwohereza kwivuza Iburayi itari cyiza. Ati ndakibashimira kubera ko mwarokoye ubuzima bwanjye. Ati kuba ndiho nkaba nkora nigenga, ati ni ikintu nzakomeza kubaho ntekereza ko ikintu mwakoze icyangiriye akamaro. Ati ndabibashimira.
Ikindi ni uko twamwifurije isange y'ihirwe na karibu mu Rwanda. Wenda tukazamubona maso ku maso n'umubyeyi we akiriho, wose Imana ishimwe, naho bigeze n'ibindi tuzabibona nawe
tuzamubona. J'imagine, mais c'est une décision que je dois prendre quand je le sentirai. Mais rien n'empêche que on peut leur donner mon. Je sais pas si on connaît son
internet. Aravuze ati igitekerezo cyo kuzaza mu Rwanda nzagifata igihe nikigera nzababwira, atari ko ubahe adresse yanjye nkoresha, ubahe telefone zanjye bazampamagare, atishobora no kuzaboherereza amafoto. Ati nabo bavandimwe banjye, niba hari ushaka kumvugisha, niba hari ushaka hari ugize icyo akenera, ati namufasha. Ati ndi umuntu uzi kwirwanaho, mfite abantu benshi tuziranye hirya no hino, ati nzabafasha uko nshoboye nk'umuryango.
Merci beaucoup, en tout cas pour votre initiative.
Ijambo avuze bwa nyuma ravuze ati birumvikana muri kano kanya sinzi ukuntu navuga uko ibintu byakiriye, sinavuga ko ntishimye, sinavuga ko nishimye. Ati kubera yuko iyo nza kuba mfite, iyo mbimenya mfite imyaka 8, ati birumvikana ko nari kubyakira ku buryo butandukanye. Ati ubungubu ndi umugabo mukuru w'imyaka 36, mfite abakozi nkoresha. Ati ndetse n'umwaka utaha ndashaka kuziyandikisha nkazaba umudepite ku rwego rw'Uburayi. Ati rero ntabwo byoroshye kugira ngo mvuge ngo nakora iki, ati ubuzima bwanjye buri hano. Ati ubwo rero birumvikana ko ngomba kubitwara buhoro. Ati ndaza no kubiganiraho n'umufasha wanjye mbimubwire. Ati ubwo rero bizagenda biza buhoro buhoro. Ati umukungu ko bikwiye ko kwakirwa. Ariko yari yanatangiye ashimira cyane Ijwi rya Amerika avuga ati ndabashimira kuba mwarakoze kino gikorwa cyo kuduhuza. Ati cyane cyane yuko bari barambwiye yuko ababyeyi banjye batakiriho. Ati kuba rero menye yuko muriho mukaba muri amahoro nicyo cyangombwa kuri jyewe no kuri mwebwe. Ndagushimiye cyane Musabwera Penina waje hano mu kiganiro Ijwi rya Amerika, ushaka umuvandimwe wawe François Bizimana Servilien Kamuntu, ukaba umubonye nyuma y'igihe gito cyane. Nshimire n'umubyeyi wawe wemeye kuza mu kiganiro kugira ngo ahure n'umuhungu we. Nshimire na musaza wawe Cyumuhangi, nawe waduhaye amakuru yatumye dushobora kumugeraho. Nongeye kubashimira mwese mwadufashe kugira ngo kino gikorwa gitungane. Iri ni Ijwi rya Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga Amahoro y'Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wicike intege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga gashakisha umuryango. Ikigaragara nuko yavukiye muri komine Rukara, hahoze ari muri prefecture ya Kigungo, ubu ni mu ntara ya Rwanda nyina yitwa Mukankuba ashobora no kuba ari nyirakuru ariko se ntazwi icyemezo cy'amavuko cyashyizweho umukono na Ministre Jean Mpambara wakiraga amafaranga ya komine n'inkura ya Jean Claude nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Faransa aturutse mu kigo cy'imfubyi Kimasaka urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na Dr Placide Ngendahayo wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda ahagarariye Dr François Xavier Nsengumuremyi wayoboraga uwo muryango umuntu wese utuye I Rukara waba yarakoze muri centre nutritionnel ikigo mbonezamirire cy'I Rukara cyangwa se wakoze mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka wibuka umwana witwa Maria Mutuyimana yahamagara ijwi ry'Amerika agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu ntangiriro z'uku kwezi umwana w'umukobwa yaje mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka ababyeyi bamureze kugira ngo azabambike ikamba ribakwiye mu kanya turabahuza ariko tubanze tujye muri Congo Brazzaville ndakira Petro Celestine Mazimpaka umaze imyaka hafi 20 ataza amakuru ya murumuna we
shaka mujyambere Simioni
yego mwatandukanye ryari
twatandukanye muri 96 mujya makambi ya mbere ya senyutse
icyo gihe mwari muyihe nkambi
twaturi mu nkambi ya Kashusha
hanyuma mujyambere we anyurukwe nawe unyurukwawe
nanye nyurukwanye
ikuva icyo gihe ntabwo mwongeye kuvugana
twaje kongera kuvugana mu 2007 ubwo yarasubiye mu Rwanda
yego
yaje kongera kusohoka mu Rwanda mu 2009 yerekeza mu Bugande ahavugeze mu Bugande nabwo byaje sinzi uko byaje kumugekera nyuma noneho njya kumwumva muri Kenya mu nkambi yambwiraga ko yerekera nko ku mupaka wa Sudani
yego
ayo nkambi kaba ngo yayibonagamo n'abasomali ubwo kuva icyo gihe kordone yari yampaye twavuganiragaho naje kuzigerageza nyuma rwose ntabwo zongeye gucamo
iyo nkambi igomba kuba ari nkambi ya Kakuma niyo nkambi nini cyane iri muri ako karere none se ntabwo kuva yageraho mu nkambi ya Kakuma ntabwo mwongeye kushobora kuvugana
kuva yagira mu iyo nkambi ya Kakuma amakuru ya mayambwiraga ko yigeze kugira ikibazo bwo ayo kujya mu ivuga butumwa I Nairobi hamwe ngo bagakora impanuka akaza kujya kwa muganga nyuma rero naje kujya ngerageza kujya muhamagara ko iyo nimero yari yampaye ibicemo kubera nanjye ko ndahantu bona yerekeranye n'imatumanaho binago yabitworoheye urumva ni mu byaro ndagerageje n'uburyo namushakisha rwose ntago byashobotse ntago nabonye umuntu wafashe kugira ngo iyo nkambi ya Kakuma yari yampaye madresse nko kuri kubivuga wenda ngo nongere kuba nabona nk'umuntu irimo kwangambwira amakuru
abo bantu bajyanye mu ivugabutumwa I Nairobi mbere uko bakora impanuka uzikirije basengeragamo ni iyihe izina rya yurarije
umwana ni umwana wo matore y'abadivantise umunsi wa 7 yavugaga ko nyine bari boruganije iryo muri bwa butumwa bari bagiye
bavuye Kakuma bajya I Nairobi kuvuga ubutumwa
bavuye Kakuma berekeye I Nairobi
kuko nta muntu numwe wo muri iryo dini ry'abadivantise w'umunsi wa 7 wigeze aguha amakuru ye ngo akubwire niba kiri amahoro niba aravuye mu bitaro nta washoboye kuvugana nawe
nta muntu rwose wongeye kumpa amakuru Venuste na n'ubu ntayo
ntabwo hazabura umunyarwanda uri na Nairobi cyangwa se uri naho ngaho ikakumuzumva ijwi rya Amerika ngo amenye Simeone mujyambere mbese maze impaka wambwiraga ko muri 97 yasubiye mu Rwanda mwari mutuye he mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda
twari dutuye mu karere ka Butare prefecture ya Butare muri commune Muyira
hari abandi bavandimwe ufite bari muri ako gace ubu ngubu ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda hari abandi bavandimwe uhafite ababyeyi umuryango se bahari
umuvandimwe wigeze kumvugisha ngeze mu buhungiro ni uwitwa Ngendahimana Isumayire
yego
yambwiraga ko ubusanzwe yakoreraga imirimo I Butare nari nabwo I Kigali mu mujyi yego abandi rero ntabwo nongeye kongera kujya mbona amakuru Venus hari uburyo twagiye duhunga igihe bituma rimwe na rimwe imiryango idafite muwe idatubwira kugira ngo umushe kugirana uburyo bwo kuvugana no gusabana
yego
icyo kibazo narakigize cyane
uko utabasha kuvugana kubera itumanaho kutagira za telefone zigezweho kugira ngo mushobore kuvugana ibyo birumvikana ko ariko se niba hari abo wibuka bakumva muri kano kanya kugira ngo bamenye amakuru yawe nabo bazatumireho kugira ngo bakugezeho amakuru yabo uretse uwo Ngendahimana Ismael na Mujyambere Simeon ushakisha nta bandi bavandimwe bawe bari hirya no hino mu Rwanda cyangwa se bari na hariya ibutare Astrida
tufite abavandimwe dufite abavandimwe dufite umuryango wa data wacu yitwa Ezekiyashi twafite abana umwana w'umuhungu twanganaga twakuranye witwa Gatejimana Desire abashiki be bitwaga ba Mariamu twari dufite imiryango yindi yari yitwa ku Muyange bitwaga ba Shunguyinka Jerome Shunguyinka Jerome ndumva yarize muri Ecole de Lettres Save aza kuharangiriza ngo namusize nawe mu Rwanda mbese twari dufite imiryango yagutse Venuste nzakomeza kujya mbaganiriza
yego
kugira ngo tujye tugenda duhana amakuru n'ibivundira
rwose hano ku ijwi ry'Amerika dushimishwa no kubaha ijambo dushimishwa no guha ijambo abatarifite dushimishwa no guhuza imiryango ubwo rero igihe cyose mwadukenerera mukaduhamagara ndizera yuko kandi asaba cyane kugira ngo murumuna wawe Mujyambere Simeone abe akira amahoro ndasaba cyane kugira ngo niba ngombwa be atakiri mu nkambi ya kumari nk'i Nairobi cyangwa se mu wundi mu gice mu kindi gihugu afite n'icyakora akazumva kumushaka niba kumva muri kano kanya ndabizura avuga uti murumuna wanjye ndagushaka ariko ari cyo ushaka kumubwira kimubwire ufite umuntu utumwe nkunda gutanga umuntu utumwe wowe uruwi Brazzaville nuje mu kibwambiro uje mu kiganiro
ufasha abantu benshi
yego
murumuna wanjye cyo namubwira nuko Imana icyo yageneye umuntu byanze bikunze ava ku isaruka kibonye kandi uko Imana yadusuje ku isi igashaka ko tuyibaho namusabira kugira ngo azaje ayisunga cyane kugira ngo niba ngombwa tuzongere kubonana numva nayo magambo nibwo butumwa namuha kwishyira uko Imana cyane kuyanga tegereza amasezerano yayo
n'ubutumwa bwiza rwose kandi ndahamya nkomeje yuko Imana yumva amasengesho yawe maze impaka Petro Celestine ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi ry'Amerika umbwiye ko ndaho ngahe Brazzaville mukunda kumva ijwi ry'Amerika
nkunda kugukurikira cyane nagiye numva abantu fasha bakunda kugusabira n'umugisha ku Mana nayo ngawa nawe kwifuriza Venuste
urakoze cyane nanjye nkwifurije amahoro y'Imana ngaho rero ukomere tuzongera tuvugane bishobotse nguhuza na murumuna wawe Mujyambere Simeon ushobora kuba uri muri Kenya inamwe mukomere
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe muzakabona
mu ntangiriro z'uku kwezi nakiriye umwana washyizwe mu kigo cy'impfubyi ikabwayi ari uruhinja ababyeyi be bamaze kwicwa muri 94 hari ababyeyi bahamukuye baramurera baramukunda baje gutandukana ariko Uwizerwa Beatrice akomeza kubashaka tuye mu karere ka Kayonza umurenge wa Mukarange akagari ka Nyagatovu mudugudu wa Gatagara dore uko yavugaga icyo bashakira
ndiri gihe ndashaka umugabo nkora ubukwe nshaka umuntu umbera umubyeyi ndamubura narindi umwana mbese ubayeho nigunze nshaka umuntu washyigikira ndamubura ndavuga ati ariko naribi abana twiganye nibo bamperekeje izo nshuti nari mfite ababyeyi banjye mu by'ukuri numvaga namwita nakina niwe abashaje mu byukuri babaye bariho abo niba nitaga ababyeyi n'ubundi barashaje babaye bakiriho ni ukuvuga ngo nawe nkihora nishije nkavuga ati koko abantu bahuye muri Austeria nk'uko aribo abantu bambereye ababyeyi no kurusha famiye nabashije kumenya ko ntacyo yamariye ahubwo ikabaye kuko naje nsanga imitungo yanjye barayiriye bigira n'aho tujya mu manza ngira Imana Leta y'u Rwanda impereza abavoka baramburanira bimwe ndabitsindira ibindi ndabibura kubera bakambwira ati nukomeza kukwicana bazakwica ndabireka maze kubireka rero ariko na n'isaha morano gisika mvuga ati famiye yanjye ikiriho ese ko niba itanariho ariko wenda bafite barumuna abo sinari mbazi gusa mu bigaragara ashobora kuba nabo bari abapapa nabo mama bashobora kuba barahuye n'ibyago bya jenoside kuko bari baraje muri Austeria barankunda baravuga ati tuguma kugufata ariko narinze mpamvu icyo gihe ntarabona hari ufamiye yabo iza kubasura gusa najyaga numva bavuga ngo bafite ngo iwabo w'umugabo ngo yavukaga i Butare numva umugore nawe numva ngo ni za Butare cyangwa numva ni hafi wenda za Ruhango mu mujyi mu by'ukuri nta makuru afatika ya famiye zabo zizi nari
none se Uwizerwa abo babyeyi ushaka uribuka amazina yabo
yego ariko ndibuka rimwe buri mubyeyi
yego papa wawe yitwaga nde uwo mupapa mwiza wakureze yitwaga nde
yitwaga Harinzi Intwari
naho mama wawe yitwaga nde uwo wakureze mwiza
yitwaga Veridian
dusubire ku babyeyi bakuvanye muri Orphelin Kabgayi bakakurera uwo ni Harinzi Intwari na Veridiana ushakisha muri kano kanya muri kino kiganiro agasaro ka Buraga nsabe abatuye mu Ruhango bose abatuye Intongwe bashobora kuba bazi umusaza witwa Harinzi Intwari n'umufasha we Veridiana nta ndi zina tuzi badize umwana witwa Uwizerwa Beatrice yuko badufasha kugira ngo abo babyeyi beza tubabone tubahuze n'umwana bareze umwana bavanye muri Orphelinat Kabgayi ntabwo bitinda aho muri hose aho ngaho mu Ruhango muhanahane amakuru mudufashe guhoza uyu mwana Uwizerwa Beatrice abo babyeyi bawe muri kano kanya ubu iki kiganiro gitambuka bashobora kuba bari kuma radio bumva ijwi rya Amerika bakumva babwire ijambo rikuri ku mutima wagumanye ubibutse n'ukuntu wababuze kugira ngo bahakubere igihe washyingirwaga ariko reka mbikurekere n'ubyivugira babwire ijambo rya kuzinduye uyu munsi n'icyo bashakira
babyeyi beza n'ukwinda bakunda Imana ifashe mwe mukiriho kinanisaha nahoraga nifuza n'ibindi ariko mfite icyizere kandi mfite icyizere ko muriho aho muri mwakoze igikorwa cy'urukundo mwamitsemo mu bana bose babaga muri Arusteri na mbuga ngo ko mu nzira mutarambyayi mbere ababyeyi nanicaha ku mutima numva muri ababyeyi banjye aho byinshi mwankoreye mwarihanganaga mukanshakira nizo nanywa neza mukamfasha neza mwaramwishirije nankoreye byinshi n'ubundi numva mama wanjye na papa wanjye yari kunkorera byabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rya kigeyi ndabaguru birambabaza naniyicaho murari ikigongo cy'umutima muranagahinda ko nababona ko nabafite afite imana yo mu ijuru ndabizi izadukunda ndabakunda cyane kuva muri iyo myaka mwandeze uturuka mu myaka abanza igera muri itanu cyangwa itandatu kugeza ku myaka icyenda yose narabakunda kandi cyane abakunda cyane ni ukuri aho muri niba muri kunyumva mumfashe mwumve ko turi kumwe ku mutima ndabakunda se mbifuza ni ukubabona nahizajye ndabashimira nanjye nkabereka urukundo rw'umwana wanyu mwambere ababyeyi b'indashyikirwa ndabakunda cyane ndabakunda kugeza Yesu ndacyabakunda niyo byanywe bafite uko tudahura muri ubu buzima n'ahandi ni ijuru ndabizi tuzijana kandi ndashimiye n'imana itajya iboye bamera umugisha ndabakunda cyane na famiye cyane muturuka muri ndo mukizifite abo mwana ubugifite bose ubwo ndabakunda rwose bumve ko umwana umwuzukuru wabo cyangwa umwana wabo ntihari kandi mbashimira igikorwa mwankoreye guturuka nyuma guturuka 94 kugeza 2022 ndabakunda cyane
Uwizerwa Beatrice komera urwo rukundo urugumane uruhorane ndizera yuko ababyeyi bawe hanje ntwari na Verediana bakumvise ndasaba cyane kugira ngo uzahure nabo vuba kandi tuzabigufasha mu nkuko bisanzwe ngaho rero ndagushimiye cyane kandi ndagukomeza nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe murakoze Imana igiraho umugisha n'ukuri muri ababyeyi beza ni byinshi mudukorera nagiye numva ibiganiro byanyu bikanyubaka ni ukuri Imana igibaho umugisha pe muri dashyikirwa muri ababyeyi bungirije Imana ni ukuri murakoze cyane akazi mukora Imana igikabahera n'umugisha n'amahirwe mu byo mukora muri byose kuko muhuza imiryango yaburanye mugafasha abana bakomeretse mugafasha ababyeyi bakomeretse ni ukuri muri dashyikirwa Imana ibaho umugisha
urakoze cyane Iganiro kimaze gutambuka umwe mu bambasaderi b'ijwi rya Amerika Jean-Pierre Nicolas utuye mu gihugu cya Finland yaraduhamagaye adufasha gushakira Uwizerwa ababyeyi bamureze aribo hari ndi ntwari na Verediana Nyirahategeka Imana dore uko bakiriye amagambo y'umwana wabo
Ndacyumvise muvane ndacyumvise rwose uvuga ndanje kandi se uwo mwana marere arize natwe turimo kuyarira
uwo mwana mwamumenye n'umwe mwamureze
twamumenye ubwo nayo ndimo ndeba n'udufoto twe
yego
ndadufite rwose ndamwibuka cyane Uwizeye Imana wacu turamuzi
kuva baza bakamutwara mwamureraga mumukunda mukamishiriza mu mwaramukize mu ishuri birumvikana byabaye ikintu gikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwamukundaga mwaramureze kuva ari uruhinja kuba baramutwaye mwabifashe mute nk'ababyeyi
rwose reka nkubwize ukuri cyaratubabaje cyane cyane dore ko banamutwara ntabwo nyine bari ntabwo twari turi kumwe
yego
ubwo yavuye mu murima avuye guhinga amahinguriye asanga umwana bamujyanye amarira yarize nk'iminsi nk'itatu sinabona uko njya kubwira njyewe burya bakaba hari ntabwo bapfa kugaragaza amarira ariko twateze agahinda rwose gakomeye
birumvikana no mu magambo y'umwana aravuga ati nibo babyeyi narinzi nibo babyeyi bandeze kandi nagiye mu muryango nitaga uwanjye nawo mpagirira ibibazo nawo ndabashaka ndababura ariko cyane cyane ikintu numvise mu magambo ye nk'uko bivuga urukundo mwamuhaye uwo mubyeyi yita mama Verediana nawe ndaza kumuvugisha mu kanya yita mama avuga ati bambereye ababyeyi umubyeyi ndabashuhuje cyane
muraho
mukomere mbazaniye inkuru nziza y'umwana wanyu mukanya ndamuhamagara kugira ngo mubahe muvugane wayambwiraga ko washohoza ikivu uvuye guhinga ugasanga umwana bamutwaye nk'umubyeyi wareze umwana ari uruhinja kuba baragutwariye umwana batanakubwiye batagutegereje ngo umusezereho wabibyakiriye ute
namaze utoze kose nta nabasha kurya agahinda karanyishe nkatekereza Uwizeye nkababara nkihangana nyine ariko byaramaje cyane kuko ntabwo byashimishije
umwumvise aho umwana avuga ati icyambabaje cyane nuko ntashoboye kumenya amakuru yabo nashakaga kujyayo bakambuza atari ku gihe cyarageze ngiye gushinga urugo igihe nagombaga kwambika ababyeyi kamba ryabo ngo ndibahe bampagararire kubera ko nta babyeyi nari mfite ndababura ati cyo ni ikintu na n'ubu ngubu kikinkomereye cyane kuba mutari muhagaze iruhande rwa Uwizerwa mwareze nabyo nk'ubu nibwo mubimenya yuko yashatse araza kubibwirira ariko se byo nabyo kwa mubimenye bigomba kuba bibakoza ahantu nk'ababyeyi hari ndi ntwari wowe ni wowe ari kwakira inkwano ni wowe wari kubwirwa amajambo ni wowe ari kwambikwa ingofero ya kibyeyi ugahabwa inkoni n'inkuyo kuba ibyo ngibyo bitarabaye ku mwana wareze ari uruhinja byo ubifata ute umbwire nk'umubyeyi ariko ndashyira imbere cyane urukundo kubera ko kuri gye rusumba byose
umurakose muvandimwe urukundo ndarufite kuko ndi umukirisitu nk'uko ubivuze kandi rwose urukundo narugize na mbere hose abo bana tujya kubazana twari abashakaga twari tubakunze ndetse rwose impamvu nanabatanze nyina wabo adahari mu rugo byari byaratewe n'amasezerano basinyishije bavuga ko imiryango yabo niramuka ibonetse nzabatanga abana nta mananiza niyo mpamvu rero nabarekuye nyina adahari yaraje ndayimubwira ariko ibyo ngibyo byatubabaje kuko twumvaga nyina ari nko kugushishano ari ukugusha ibara kubona abana twareze tuzi ngo tuzabashyira mu mashuri bige bakure tuba umukobwa tumushyingire yari kumwe n'umuhungu niba ari musaza we witwaga Ndahayo rwose byaratubabaje wongere ngo byaratubabaje kugeza na mugingo n'uyu ngeze gutegereza kujya ishyogwe aho twakuye ngo mbonane na Karitasi ariko abakozi baho bari bahari dusanga simbazi urumva agahinda kari kenshi nk'uko umwana wacu ababaye natwe byaratubabaje pe
ariko se noneho ubu ngubu kuba yaje hano mu kiganiro agasaro kabura gati nimumfashe mbona abo babyeyi mbumvishije amagambo ye ikiganiro muracyumvise kuba umwana mwareze nyuma y'imyaka ingana gutya 21 ahaguruka akavuga ati ntabwo nzicara ngo ntekane ntabonye aba babyeyi mwebwe ubu ngo mu mutima wanyu mumeze gute Verediana umukecuru umubyeyi urumva umeze ute
umuneze ahubwo ngo ngumbo kuvugana no namubona ntabwo bifasha cyeka ndamutse mubonye
kirukura mutse mubonye
ndanezerewe kandi ndishimye
noneho rero gumaho ngaho kuri telefone reka nsabe bamumpamagarire hanyuma nibamumpa nawe bino byishimo tubisangire muri kano kanya guma kuri telefone reka ndebe ko namubona alo oui Beatrice amakuru yawe
ni meza
urakoze cyane nkuko rero wari wabyifuje mu kiganiro agasoro kaburaga cyo kuri iki cyumweru uvuga uti nshakira ababyeyi bawe ndababonye mbafite hano kuri telefone reka mpere ku babyeyi nibo mpe inde ya bukuru bagusuhuze bifuje kukubona ari umubyeyi wawe umumama wawe n'umupapa wawe bari kumwe rwose babyeyi umwana wanyu nguyu mwana dore ababyeyi bawe hari ndi ntware umukobwa wawe nguyu
wize
karame
muraho mwana wanjye
muraho neza papa mwiza
yo murakoze amariya warize mwana wanjye natwe turimo kuyarira twara na yarize tuburuko tuyihanagura rwose ariko ukomere imana iracyatubeshejeho nawe uriho tuzatinda tubonane
nukuri murakoze cyane imana irakoze imana ihabwe icyubahiro nari nagize agahinda baba wa mubyeyi waje kudutwara mu rugo yaradutwaye nyuma nza kumubwira ati se wampaye adresse z'ahantu twabaga arazinyima bambere abana babi kandi byitwa ngo nawo kwa papa turababara nge na James turababara cyane pe ariko nyine ngiye cyane cyane nkakomeza gushishikara abana twiganaga secondaire nkirwa mbabaza niba mu ruhango bahazi uwo mbaje wese akamenya wenda mu mujyi ariko ahandi nahamenye nuko nza kugeraho agahinda karanyica ndihangana ndavuga ati ariko Imana yo mwijirira bizi byanga bikonda tuzabonana nahoraga numva afite icyizere mu mutima wanjye ko nzababona Muraho neza mama.
Yego muraho cyane.
Yego turaho tumeze neza.
None tuwacyanye mu kamwana wa.
Yego ndacyabibuka n'ukuri pe mwambera ababyeyi beza nahoraga ndakana gakora amafuta ariko mukankunda umva na haho mu mama waje kudutwara aho ngaho yambereye umwana mubi mwaka adresse ngo ngaruke mbashake yarazinyima ariko nkomeza gukura mfite igishyika ndavuga ngo byanga bikunda nzabashakisha mbabone ariko rwose ndacyabibuka umutima ndumva nkibibuka wenda ariko ntago mwahindutse ndabizi
turacyari babanze
n'ukuri pe umutima mwimwagiraga imitima myiza umwaya ababyeyi beza kandi n'ukuri imana nahoraga mbasabira umugisha imana ikomeze ibamera umugisha nageze igihe nkora n'ubukwe ndabashakisha ndababura ariko ngeraho ndavuga ati imana nta kundi ubwo niko wabishatse ariko ndavuga nahoraga mbwira n'umugabo ati rwose hari n'uguzi ko ndi imfubyi ariko hari ababyeyi nyifite bakiriho hari ababyeyi bakiriho rwose ndacyabakeneye
uwizerwa icyo wasabye ndagishohoje wasabye kugushakira ababyeyi ndabikoze babyeyi beza mwambwiye yuko namwe mwari mumaze imyaka yose 20 numwe umwana wanyu mumushaka nagira ngo nkubwire cyane cyane wowe uwizerwa uzi neza ko bakujyanye mama wawe yagiye guhinga dahari akugahinda kamaranye igihe kirekire warambwiye uti icyabanyereka ngo nzabambike ikamba ry'ababyeyi ubwo rero ibyo kamba witeguye kurijyana intongwe uzajya kubareba uzaribaha vuba bivugira hano kukiganira gaserukaburaga
nzaribaha rwose umutima wanjye ukeye nzashaka n'abavandimwe imfubyi twareranywe zose nizo nita abavandimwe banjye mbabwire bamerekeze bashagare umugabo wanjye agiye kunywa buri muntu aha inkwano rwose babyeyi banjye mukadata nageze muri za famiye baje kunwara mbona mukadata ntigeze ambera umubyeyi nkuko mwambereye ababyeyi na waracyariho ariko naramubwiye ati nzarinda mfanye umugayo ariko wenda imana izamu mutima mumubabarire ariko mwebwe muri ababyeyi banje kuko naje kumenya makuru menye yuko mama na papa bapfuye batakiriho ariko ndavuga ati nubwo menye makuru ko batakiriho ariko mfite abandi babyeyi ku mutima baje bakanshaka muri Orfena bakankunda bakankundirana n'umuvandimwe wanjye mbese nahoraga mbizirikana nigeze no kubwira musaza wanjye nawe yaje kwiga aho ngaho yigaga mu burasirazuba nkajya mubwira ati ariko ko wigana n'abana biyo ngo nta kuntu wakwihangana ukajya ubaririza wenda abana mwigana ko bamenya amakuru ya wenda y'abantu bo mu ruhango akambwira ati ndabaririza nkabibura nkamubwira ati ariko nge ntago nicaye uko biri kose ubwo naje kugera nanjye mu burasirazuba nza kuhicara numva ikiganiro agasaro kabuze ndagikurikirana kigeze ndi mu nzu mbwira umutware ati ariko rero numvishije ikiganiro agasaro kabuze numva ni ikiganiro ano gihuze imiryango yaburanye nge ndumva byanga binoga nanjye nazatanga igitekerezo rwose nanjye nkakwereka ababyeyi banjye nanjye ukabashimisha nkuko nanjye nshimisha umuryango wawe arambwira ati nta kibazo rwose niba wabonye ko bishoboka niba wumvishije yuko bafasha abantu bakabona babo nanjye nubabona nzagushyigikira kandi nzaguhagararira tunabasure nawe mbese ugire umuryango nahoraga mfite ipfunwe twagira n'ahantu habaye ibirori bakambwira nkavuga ati se bari abarambwira iki bo bafite ba mama wabo bafite ba papa wabo naho njya nkambwira ati naho njya ibirori witwa wijyaneyo ndasigara mu rugo nsigana abana rwose babyeyi beza nanjye ubu najya mbabwira ko nabaye umuntu mukuru nubwo imitima mu mutima yacu ibyo yarasubiye inyuma tukomeza kuba abana kubera guhangayika kubera ibibazo twagiye duhura nabyo ariko turishima tukishima ariko tukagiye tukumva ko dufite ibikomere by'uko twabuze ababyeyi bacu nkaho cyane muri cyane nkamwe mama mwaratubaye hafi cyane ubu nanjye mfite abana babiri umukuru afite imyaka 9 umuto yafite agiye umwaka n'igice agiye kuzuza 2 ubwo rero ndashaka kuza kubereka nanjye abuzukuru banjye noneho na abuzukuru banyu aribo bana banjye mukababera mbese abanyogokuru na basogokuru nanjye nkabwira abana banjye ati bana banjye ngaba ababyeyi banjye nibo mugomba kujya muza mugakina mu mbuga kwa nyogokuru nanjye nkicara mvuga ko mfite papa na mama nkumva ko ubu ngubu naba ari bazi ko ndi imfubyi ndetse mabwira ko nabonye ababyeyi
babyeyi uyu mwana muramubwira iki namwe nimufata kanya mu musubize kuri aya magambo meza yababwiye
urakoze mwana wanje bose utumaze umubabaro utumaze agahinda uziko nabujya twakoreraga ariko n'abana dufite na n'ubu ngubu nuko turi nuko tubayeho ariko umutima wacu wabategerezaga umwendi we na ndahayo tukabashakisha umutima wacu mu masengesho none tuzamuye amaboko hejuru dushima imana kuko tubashije kuba barakoze mu kanya narindi mu nzego dufoto twanyu ariko agahinda ubungubu ni kenshi n'ibyo kurya byatunaniye ni ukuri kubera amarira y'ibyishimo mbega turayafite mukomere bana bacu kandi muhabwe imigisha n'iyo mu ijuru natwe turabasabira umunsi nijoro kandi amaso ku maso rwose twizeye ko tuzatinda tukahabona tutaranapfa.
Oya nta gutinda imukanya ubungubu iki kiganiro kirangiye umwana ndahita muha telefone yanyu kugira ngo abahamagare muganire mu gikari mushirane rukumbuzi muvugane igihe muzahurira hano kwa rikwijwi rya Amerika nagira ngo nongere mbashimire impere kuri wowe uwizerwa waje mu kiganiro gasaro kaburaga kwijwi rya Amerika utwizeye uvuga uti ni mumfashe kandi kuko numufashe wawe yari yabikwemereye ariko ndagira ngo ngushimire by'umwihariko wowe mubyeyi Verediana n'umutware wawe harindi ntwari urwo rukundo mwagize ndabashimira kubera yuko izo mpfubyi mwafashe mu kazirera mu kazi kundana n'umukamuvuga muti muri abana bacu nimugaruke mu ruhongore mwarereye Rwanda mwarereye Imana ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima. Mwese rero kuba mwaje mu kiganiro gasero kaburaga mbaragije nyagasani ndabashimiye kandi muhorane Imana.
Ni ukuri namwe murakoze cyane nkahora umupapa mwiza wabashije kuduhuza kuba warabashije kudushakira umuryango twaba tubonye. Ni ukuri Imana iguha umugisha nabo mukora mwese Imana ibaha umugisha. Muri ababyeyi beza umutima mugira ni mwiza mukora igikorwa cy'urukundo kandi ni ukuri buri wese yakwishimira. Ni ukuri Imana igikomeza ibaha umugisha mu byo mukora byose. Ubwo tuzongera kwishima neza twongeye guhura nawe babyeyi turi kumwe twese dushimire Imana turi kumwe hamwe. Nge sinzi icyo naguhemba.
Uzansabire gusa uzajye unsabire.
Ndagusabira umugisha cyane kuko nabihaye Imana nari nawe bashyizemo byarabananiye bakambwira ati rwose ibyo bintu ubundi urabishakira iki bakanyereka ko nta sano rihari. Aho nahoraga mvuga ko ineza bankoreye byanga binoga nanjye ngomba kubashaka.
Nkayibashimira. Agasaro kaburaga
turangize dushaka amakuru y'umwana w'umukobwa wavuye mu rugo iwabo ahitwa Inyakizu ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda ni hafi ya paruwasi ya Cyahinda ndetse na Nyumba na Nyakibanda. Yari afite imyaka 15 aragenda ntiyagaruka. Twizeye Imana Jean mubyara we atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi akagari ka Ruhando umudugudu wa Kambabuye niwe umurangisha.
Nari ndi kurangisha umwana twabuze w'umukobwa yabuze hagati ya 1992.
Uwo mwana w'umukobwa uramurangisha mupfa niki yitwa nde?
Ubwo navuga ko ari mubyara wanjye kuko mama we azanimwe na papa wanjye yitwa Nyiraneza.
Uramurangisha yavuye mu rugo ajya he mwatandukanye mute?
Ntabwo tuzi ukuntu yagiye twebwe nyine yavuye mu rugo agenda agiye nitwije tumenyana aherereye nituzi nimba ariho nituzi nimba yarapfuye n'ukurangisha nyine kugira ngo tumenye yenda nimba yabakiriho.
Yavuye mu rugo ryari?
Hagati ya 1992.
Mwari mutuye he?
Mu murenge wa Gishamvu akarere kawe. Ya mbere yari Nyakizu ubu ngubu isigaye ari umurenge wa Gishamvu mu karere ka Huye.
Se na nyina bitwa nde?
Ise yitwa Kayanijabo Jean.
Naho nyina?
Yitwa Marita.
Bombi baracyariho?
Yego.
Uwo mwana yavuye mu rugo afite imyaka ingahe?
Bavugaga ko yari afite 15.
Bavugaga nibyo bakubwiye we ntabwo muzi?
Ugewe muzi ndi mutoya cyane ariko amakuru bampaye nyine kugira ngo mbashe kubikurikirana yari afite 15.
bakubwiye ko yavuye mu rugo ajya he hari umuntu aragiye gusura yagiye agana he
ntabwo bazana yagiye nawe
umwana w'umukobwa w'imyaka 15 ava mu rugo akagenda ababyeyi be bataza aho agiye hagashira imyaka batazi aho
aherereye yagiye yagiye abashitse nyine ntabwo bazana herereye bararangishije nyine baramubura
bararangishije bitabaje radio Rwanda ngo barangishe babaze bumve niba uwo muntu yaboneka barangishije banyuze kuzihe nzego
mbere haba urabizi ko hari amaposta niyo bakoresheje nta muntu bigeze nabo nta muntu bigeze abamakuru bandikaga nyine bashira ku maposta yenda ko hari umuntu waba umuzi iposta nayo ikagenda yajyana ahantu hose ariko nta muntu bigeze ugira icyo ababwira ku makuru ye
ubu ngubu nyiranezi wa mukwereka nubwo bwose yakuze wamumenya
ubu namumenye
muri iyi myaka yose umaze i Kigali ujya ugenda ushishoza uvuga uti na nyiraneza twahura
nako nagira rwose ubu ngubu ndamutse mubonye namumenye nta kibazo
uko bamukubwiye abyiruka yabyirutse ari umwana ushaka kwigenga ushaka kutaba mu rugo bakubwiye ko yabyirutse ate
ya uko babembiye bambwiye ko adashobotse bambwiye ko uko mbega yahoraga ashaka kugenda ntiyashakaga kuguma hamwe ngo agumane n'ababyeyi yaraho nimenye yahoraga ari ashaka kugenda yarafite akaguru karekare niko nabivuga kuko yahoraga ashaka kugenda muri bene wabo ugasanga muri make ntabwo yashaka kwicara hamwe
abana bavuye iwabo bakahungira mu mujyi aho ngaho i Kigali abenshi ba ubashatse basanga mu kahe gace bahurira he bakunda gutaramira he bagorobereza he
muri Kigali buri muntu wese abari muziwe ntabwo apfa kumenya ngara hangaha kuko kereka iyo bahuye bakamenyana mbega bakibwirana niho bamenyana gusa bakamenya ahantu bazahurira ariko ntabwo yava mu ntara ngo ahita abonana na mwene wabo cyangwa se n'umuturanyi ngo ahita amumenya
niba nyiraneza kumva muri kano kanya twizeye imana niba kumva wambwiye ko ari mubyara wawe mumaze imyaka myinshi mutabonana uri hano mu kiganiro gasoro kaburaga waje kumushakisha ariko se niki ufite ku mutima ushaka kumubwira yenda cyamugarura mu rugo nimba yari umwana ugira ubukaka ariko ubukaka butari bwiza cyane akunda kwigendera yenda abu yarakuze akaba yakumva none akagaruka mu rugo niki ushaka kumubwira cyamuhumuriza cyatuma yisubiraho
icyo navuga cyo nuko abavandimwe biwe ababyeyi biwe tumukumbuye kandi tunamukeneye muri make turamushaka turanamukumbuye akisanga mu bandi bana yasize mbega turashaka ko yagaruka mu rugo turamukumbuye mbega urumva ko uko twabuze umuntu ntabwo tuzana hari tumubonye nyine byadushimishana cyane
birumvikana byo byishimo mubitegereje ndizera yuko yumvise iyi mpuruza yanyu akamenya ko umushaka ngaho rero twizeye imana ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana
urakoze cyane
ganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye mwese kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamba cyo ku muntu mushakisha ni 00120273463 nongere nyisubiremo 00120273463 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye imana
diaspora bavugana ku ijwi rya America agasaro kaburaga karabonetse
Voice of America
agasaro